kwatako nawe kakwatako ekinkwatako nawe kikwatako mavubuka mukyalo yangambye angala nnyo kwekumana yabopera babusera onalinya boda motoka gweri waka ya pakinga mukata mafuta bagasera abana bandisomede mumasomera malungi sikulu fiiz ebisale babisera omusubuzi yali atumya konteina natera obivaamu emisolo mingi atenga bagisera baka basajja basiwukide ku mizigo gwe ne mayumba mekapu ebizigo babisera bamanire ndabatabuse kati basiba nabo bebawola mbu babafera ne mu bya transport emiwendo giri nyenyo naleka toba mijera I wonder ebintu biri nyenyo buli omu kyagamba babisera babisera kakabe kavera miwendo giri wakulu gwe babisera ebintu babisera 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 bitunyigiriza ebintu babisera kakabe kavera bitunyigiriza ebintu babisera tera kuyimba nyimba za mukwano nazikyakala abantu tebakyalina na sente gwe zikyakala babisera kakabe kavera wabulira wa sente 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 oh wabulira wa sente sente buza sente nakusinda omukwano wabulira wa sente oli mukazi asinga bulungi ku nsi omukazi asinga manya ku nsi ogabe ebirungi ebingi ku nsi omukazi asinga manya ku nsi I wonder ebintu biri nyenya buli omu kyagamba babisera babisera kakabe kavera miwendo giri wakulu gwe babisera ebintu babisera 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 bitunyigiriza ebintu babisera kakabe kavera bitunyigiriza ebintu babisera bakadama bakaba pasipoti zirwayo bwe bakola obusente ne mubukubirayo omuvubi kakaba gakomba nante ku nyanja bamugoba yabachina ne mubalime kati tewali alina emwanyi bagiwoli oli mukazi asinga bulungi ku nsi omukazi asinga manya ku nsi ogabye ebirungi ebingi ku nsi omukazi asinga manya ku nsi I wonder ebintu biri nyenya buli omu kyagamba babisera babisera kakabe kavera miwendo giri wakulu gwe babisera ebintu babisera 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 bitunyigiriza ebintu babisera kakabe kavera bitunyigiriza ebintu babisera.